Baddies, 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 baddies. My shitty boo 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 baby. Emekwano jange, je unya ebintu byokola bebusa obonjagala. Olwa abazadde, bogere batya naye chana kwe chiche wankola. Kwagala nyo, oh, baby, fira kukwe.
I'll give you what you like, boy.